Nikilewa, sita kiniga siwe Ni aje msela, ona unanigera Nikisha lewa, sita kiniga siwe Ni aje msela, ona unanigera I'm sorry if I did you wrong Nime kukanyaga, miku yangu waiwaki strong Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong Nime kukanyaga Niku yangu wa iwaki song Nikisha liwaka Iwalo na liwe Situmiza mtu We na liwe Sijanyacha mtu I'm sorry if I did you wrong Nime kukanyaga Miguu yangu haiwaki strong Nikisha lewaga I'm sorry if I did you wrong Nime kukanyaga Miguu yangu haiwaki strong Nikisha lewaga Iwalo na liwe situmiza mtu We na liwe sijanyacha mtu Iwalo na liwe situmiza mtu We na liwe sijanyacha mtu